inaa garab istaagno ciidankeena iyo walaalaheen amison waxa waxa dhibaaya waa al-shabaab. Al-shabaab annagaa dhalnay waynala dhasheen, raggeenaa ku jiro, walaalaheenaa ku jiro, ilmadeerteenaa ku jiro, waan qaban karnaa haddaan garab istaagno dowladda iyo walaalaheen amison. Gabdhaheena waxaa loo baahan yahay in ay la shaqeeyaan dowladda, in aan sheegno al-shabaab dhibka aynu wahaya inaan ka damqano. Gabdhaheena waxaa waa 24 sac way shaqeeyaan.
Haweenka Soomaaliye waa eegan taado, holka ma cabsadaan, hagarku ma shaqeeyaan, hunkur weyn yaashana, ashiisa ma noqdaan.